yande jeni witeni mintaji sapo e joy studio kalangu gallu nyeme habaruji e fulfulde kor janyal e modon sembe habaruji me hande na dara nyalande itanande do filla ko darto faware jontu kondani hono ko itara do filla ko darto hono himbe dilla wambe ferebe dundu konda waddi ko RSF kam woni federede dunya hokko be habaruji haali do maccu nonni faware jontu konda gubal parti di gala e laamu ka endu kondan kali e dow gadol talki wi cubaaki ko warayto dum enna dubi nadi e noga e go yawtare men pende studio kala go hande dartina filla lasdel kam wonno on fedde non wadde yawtareji e do filla lawol laabi diina arsalamaku ko wite salafi ko ri jahirte modon sumana amadu janganta habaruji dido e fulfulde ono yerno kalnomi ni no tawa faware jontu konda ni ar filla nyalande e lele dunia itanande yaade e faware jontu konda ni hono himbe je dilla wambe dun waddi ko faware jong RSF kam won fedde hokkobe habaruube duniyaaru be kali e do filla majjum be bi sabu kulantenen don ngada ko laati ko na walan tokki lawol har filla ko darto hokkobe habaruuji e der golleje mudun en RSF oni hollidu ko ndam fa hande wiide kessa darmaaji kewdi no kebe e der laabi din en dan dun dundam e der leede to himbe be en dilloyto dum won dilla wambe en dilloyto e to yaato en don Afrique Europe nenne serve ket non nanon hono habaru en Umar Hamma
hokkoɓe habaruɓe duniya kolli do filla dillaɓe leyɗe ɓe no tawda saɗɗormaji e gurdam sanne ley wakkati moni ɓe goni jonɗo torrede e hulƴinede hebde saɗɗormaji nder golle mu'en nanguede noddede to cuuɗi sariya e rafyoytinanede nder koƴƴal habaru yaade tetuto guineji gollitirɗi ɗum woni saɗɗormaji ko hokkoɓe habaru goni no keɓa nder nokkuje jippoɗe dillamɓe leyɗe yeruniino hokkoɓe habaru ɓe duniya ɓen kaaliri kadi ni Agadez nder Niger ɗum ɓuri sattude bako talkuru hokkoɓe habaru no joga kefta lawol nder nokkuje fedde leyɗe duniya hawjiide dillamɓe leyɗe ɓen Christophe Deloir secrétaire général mo ɗe fedde to nimɓe wi gollal koƴugal habaruji ngol no laati hunde raffindenagu to laato ko suuɗota e ko hatta gonga wurtinede
Hamma Amadou horeje parti mbita lumana Africa latido feri jodde France yude hande de endan o wana gasena député dum wonno ko faande suudu sere maundu momun batakeji lamodo leedi men Niger haali Kenya sappo e jene leru juin 2018 tiagal ko be ngadi jonde mabbe e do filla kandum wadde ko fa hande ne ndudo suudu haali do majjun sabu Allah e fa hande bureau mawdo mo assemblée nationale kanyum won ko hono wadi hono faande jande den je leru juin gam batte be ƴew e do filla rafitaade makko do enda kanyum e nangede makko hitaade bo burni enda kasu denne ne kadi ko nan kanko Hamma Amadou en illu sappo e tati leru mars 2017 haala noma no hanta nanganoma dum wadde ko faware joni hono fa hande dum won ko cuudi sere di jojjini nonni faware joni ko nan habaruji di no tawadu ko nan seni en dari sariya sukabe wombe e le fedde tende hono IJND to en zender lati wadina no dagal yade hore leddi Issou Mahamadou gam batte te fo laamu hono tewtol ko wadde dubina de noga e goddum enda kenya zender to wonto hala sariya mabbe timmina hala Salisu Ibrahim kany e Bra Issoufou beedo dido fu nedda ma fu nangama kasu hitande hitande e do hala kabe kalika enda tiagal mundu faware joni chardo o enda hono o salake hono jande ko wadano yaade e yofitagol yoppudugol himbe mbietel Alaji Ilia Damalam kany e Yahya Badama Silati ka endu yodido nangabe non laatibe ko nan jingonobe bibbe leydi non enda habaruji e fulfulde nda studio kala ngono tawadu konda ni fa hande hono gubal partiji di gala e laamu wondi no hawri e federated FDR kay endu konda ngadi hala mudun en denne dun dubbe kala do filla ko darto ko faanen gomnati won waddo filla ko darto hokkugol himbe talki dum won talki dimeki talki mayde talki dewgal ko aada wadede gam batte sigila yaade talki cuba ko dubinade noga e goddum enda talki latidi se wadama natal tawte hen enda be bi dum do non warni enda welali fe seeda sebe ketno nano falke basharu horejo fedde enda ko alni Habibou Garba
la dernière mission de l'UEF der jahangal OIF fedde leɗe duniyaaru kaaloje faransire jeenayi lewru juin yaade sappo enayi mayru holli ko ide jokki e ko gomnati leydi meɗen wi'i denne ɗum haɓɓidaane mawne noon ngam pelle kaldaaɗe ɗen fuu kolli ko kan en no giɗi jooɗa haale waɗe nder leydi tawa wala fuu accaaɗo gaɗa seni himɓe politique leydi tawaaɓe gaɗa laamu hannde ngu ɗum ndu waddi ko minen fedde partiji ɗi tawaaka e laamu ƴami ko dow ko yaawi banndiraaɓe amin faddaaɓe ɓe joofe himɓe leydi du no kaani gaddane ko irnam fedde amin deedu no watta daane ko watta jooɗa haali waɗe caka himɓe politique leydi ko watta cuɓaakiiji gaɗoyteeɗi nder leydi meɗen waɗo no wuuɗiri hakkillo fuu kinngo du heɓo nder mayri nder potal ɗum suɓo wakkati mo haani cuɓaakiiji ɗi gaɗe nder leydi meɗen
démocratique juste inclusive et apaisé.
Kenya talata sappo e jeene lewru juin gonɗe nder muɗum ndu wonno hono ñalaande ittananle duniyaaru gam battitor duggol e ñaw ƴakku ƴakkudu konna huunde ko laati nanngatana nene ƴiƴam ɓi adama eɓe ngoodu konnanni hono himɓe wooduɓe nguɗo ñaw eɓe ngoodi fedde maɓɓe laatindu konnanni haw jiimɗo fedde nde haali haala majju o wii ko watta himɓe million tati e himɓe ujunaaji keɓe jeɗɗon kañum e ngoni ko tawda naade kono ko milte no waawi tawdede ñaw ngu endam no tawaade konnan no woodi nokkurde ɓe ittana gam batte ɓe jaɓɓe cawro subaka hannde oɗo ton endam woni ko faan nden bannimin Diallo Mariama kennda yeeyi gam batte yaayi asukaaɓe tawteɓe hono nawalla ka kañum e koreji muɗum en sen wiketti noon nanon hono gooto laatiɗo wardi e sukalel muɗum gorel ngel duuɓi jeenayyi noyi woni ɗum waɗɗir ton
ligguiri bo guurne ma kannayi fayno
banɗamin joyɗo waɗi hitande ko wayri ɗum ummanomo nden mum sena walla mo ummake paɗɗe paɗɗe ɗum waɗantamo de jonɗe ɗum fuu ɗum wittake mo hecci kengan ko ɗum ummanimo wulwulo fuɗɗiranimo mayɗo ni gaddumɗo amma hande yettore Allah illu ko ñawngu nanguimo hunduko makko jaɓa nder lokkol o wonno kala siji makko ɗiɗi o halta koyɗe mbati juuɗe mbati miɗo laasibo wakkati nde kokka momi ñamdu e safareji makko woɗi safareji makko ɗin iɗi caadi arande codolɗan safare nde ujunaji joyi yaade ujunaji jeegom no hecci kengan ko jami asadek mi sodana ɗum na ujunaji ɗiɗi e keme joyi
zambara hinkande zongugu
hitande hikka nde ni ko watta himɓe ujunaji ujunaji woni ko laati no tawa e dow laawol hono fawarjo nde ndiyam ko wawi mawade bonne nana ɗum nder région ji kewɗi nder leydi men Niger ɗo enda ɗum wonno ko fawarjo ndu kondani bureau mawɗo gaddo filla ko darto habaruji yaade e yurmedeji e ballagaji ko leydi duniyaaru wurtini sappo e jeene lewru juin ɗum woni keñan noonni nani habaru o enda no wardi Oumar Hamma haalanan en ɗum
leydi Niger ba hikka hisayi bonondaji ndiyam ko watto nimɓe ujunaji hemre e capanɗe jeɗɗo kam woni ko ɗum torroyta misali doso e ñamey habaru noon mo fedde leyɗe duniya biteɗo o ca hokkore habaruji dow ballagaji wortini yaade nder lewru juin e septembre ƴoole ndiyam mawɗe no toɓa nder région ji kewɗi ɗi leydi ndi yeruno joom e ande kaaliri dimma toɓele hawtade ilam bittiɗan nder région ji leydi ɗi tilaberi ñamey doso tawa maradi zender e difa hande ko datta duuɓi bittiɗi ɗi laabi koƴeteɗi e surude o bononda ndiyam ko hitande hikkade ɗum heƴoyta Allah e ƴoole ndiyam kaalaɗe ɗe anno fedde nden holliri bako nokkuje ɗe ndiyam woni no ñaama ɗen no anda e nimɓe tawaɗe nder majje ɗen durwo ngon fuu walana no waɗe ngam waddande ɓe nimɓe mosala tawidu ko hani woni hakkilloji maɓɓe pooɗe dow mum
nani wontiri fawari jondu konɗa ni ɗo enen leydi Niger talki ko waɗirte fa batte gollal waɗe wona capannay e nayyi kaƴƴi wonno jangguinire dow fina ko darto ande ande du konɗa yaade e gurno ɓiɓɓe aada maɓɓe kañum e leydi joɗiɗi ndi Alkasum Mamman kañum woni goto kandu konɗa e jangguinoɓe dow filla majjum kan wurtina habaru o saabu kanko on endan woni hono secrétaire kawjiɗo hokkol habaruji fedde jangguinoɓe tene SNES ɗum du kawo jangguinoɓe hono jandeji hakkundeji nonni fa hannden kanko goto odu fa hannde hawji hono facebook inditira l'école leydi Niger nani ko haalani filla ka enɗan yaade e Alassane Kouzi Mahamadou bandimi ko ƴamimi o haali
ya beaucoup de gens qui sont recrutés pour
ne wadi himɓe ɓe gomnanti hooƴi golle janguinol ko wiite SVT ɓe ngala gaɗa golle majjum nder janguirde nde ndeni aya waɓɓe jande leydi ɓe kamɓe waɓɓe jande dow gurdan kulle ɓe ɗuuɗal mum kamɓe gonno janguina gam janguinoɓe ɗuuɗa nder janguirde nde janguino goto wi kam misali ley sejego mo haalani kam inde mum o wi no woodi ƴeewo ko tewtoru gonɗo no janguina Allah e janguinoɓe tawaka ley janguirde ɓe ndeni neɗɗo wala talkuru ko janginta ko wi'a jangina fu dum wadata ni no dum do na wadan ko rimanta far jande ne yade to sukabe ben ko wadi dum woni gam miden kaja janginobe hejube handen sukabe ummatore jangube wurti wodube dereji mun deni be bi min ko jabe golle min ko jambe dum wadire tilayi no buri rafi majju
ce n'est pas faire du tout
fawar joni leydi amerika haali wi de ke kanyum wurtake le fedde hawjinde filla ko darto yitugol hon hakkeji bibbe adamaabe tawande le duniyaru oni dun du konna ko be kal dun du konna ni waddi ko fawar joni du konna ni dun latake sadama yaade le duniya gam batte haale ka no faande be tata kani abdullahi ne non latido horejo no enda kandu fedde wonde tawande leydi men niger do enda jeewore filla hakke bibbe adama o wi donald trump horejo leydi amerika ngata keso illo watta do majju won ko watta o maddo golle den kettino haala makko o halni musa sa
Nous pensons que
Mido Mila ko burta ki leedi États-Unis der fedde leedi duniyaaru jinganoore hakke bibbe Adama no chamul mayri gan hande wala leedi di waawi jodi kantam ferem de heba yaadu yeso leedi di wurtake gan no wodi lawol laamu leedi gom Adangul an ira Adangul do leedi Israila idi Mila du ko hedaran hedaran wada der adul maggo tawi du ardi do leedi wo waato wari der leedi mum amma wala ko wi'a e jide am de ni leedi duniyaaru de to no jogi dima ko mu en ide kani de teta Laul gol États-Unis tawda der fedde leedi duniyaaru Laul gol États-Unis tawda gol Laul gol no hani wi'e leedi États-Unis wi'i kan wala kan no nawtorongol kaden de ƴewama de leedi Afrique wala leedi tawratengol mido mila semtene mawne di wadi
parce que c'est une honte pour l'Amérique
nani wanti faawara jondu ko nani pelle joy latoje balde leedi Afrika e ngon ko jeyi do inde Afrique to en tawtol koppo ko no wadde Russie ko duniyaaru leedi Senegal kan tan hebi ko kan tan waawi hedde hono jaamaaku dum du ko nan kenyam ko be kebi dum didde gotel ko be kawrun e Pologne nene nekaydu konna ni ta ma Macky Sall hore leedi Senegal tawa don en himbe hewbe Maroc Nigeria Tunisie e Misira ka en kay keban jaama ko fe gotum Harouna Doula goto e ekitan no enda mo meena leedi Niger haali do fila ko yi e do majju
First, féliciter un peu du niveau de performance.
Dun novel taraman de non tolé demen balobe. Kolati latobe balbe le demen Afrika benfu na pamani golangal. Le de jat tolatol balde wala fu biyo dembawa pi de bal. Kadindu latobe balbe benfu waw benanje. Say ni topengala bengolira e bawal matbe dun don wani no bonadu. Deni wan la sibake le demen balebe join. Gatande de begata benfu lata nanano. Majer seta gomwa no bonadu. Deni bembawino tokondirel pi dede yeruno be Senegal pide mun kenga nyalomani dum wodanno on jiddu be Senegal be pi burde be leydi Pologne be mede mila du pide mabbe balno jeyira yeso yeru no be gadirno ko der dubu jinaaji didi e dididi
sinon aller au-delà de l'exploit qu'ils ont réalisé en 2002
nan faane do har filako dal yewtere pinno hande en kali hala salafi kan wonno hono lawol diina gongol no enale alislama ko taleede men e yannaange afrique dun jey ko wada yewtere ji atalata do enan gallude nyemey do fawarjo do feddu e tende hono lesdel nenne ne kaydu seme ketno don nanon fawarjo abdullahi soumay kanyum woni ko ardi wadde yewtere ji den alasan kouzi mohammed wadde yewtere be
C'est un courant qui a émergé et
Laol din al-Silamagal indirangol salahia Laol no gol ko durwanta woni jo inde labi din al-Silamagal gonga e gonga sigol durwa sendo dirde ko dina nabi en ko Qur'ana wi'i e ko itta der finata waji himbe beida der labi dewol Allah hanu kulle indirade bidia bidia du ni woni ko beida ko wana no wade de tugaki do ko Qur'ana wi'i na ko lilado holli himbe gata Laol gol no yanke labi tijjaniya e kadiriya dum du gan hollude himbe no dina al-Silamagal fuddi illa jamanu lilado warde sahabobe mum denne de rabbinul hala lawul din alislamagal gol ko hidi woni tawe ko lamu leedi watta fu tawe no yaada no qur'ana wi iri amma dudal himbe tawabe do lawul dina gol hana ni adari gol nabi en pamiri gol gan kambe ko be gidi woni ko be bi'i na ko be gidi fu tawe kan himbe leedi gonno gada dundu waddi kono wawe wi e ko durwo singude lamu dina be ardini anu kippita kiji no kuje di bombe gonno gada di fa julbe no torro no maya der mun di no hani dum fama ko kulle keseno de anda kanu der lawi dina alislamagal bani ko no wodi wi obe himbe tawabe der salahiya be gunno gada no wado tawte fudu fuduji tawadi chaka himbe dina e dina na chaka himbe dina gota na tawte hawju politique jamanu o kanni woni no wada idi gade dundu ga himbe politique gom kewto ko durwanta min mitay ko todo mi wala mi do hito himbe amma kumi hi ni woni jonde himbe hande e jango kam ni won no wadda kippitaaki no kuji
j'essaie de comprendre l'attentat comme le résultat d'un comportement social.
e do don ko habaru me fulfulde tili seyni elen jonka mo le hetne jango tan to habaru je fulfulde studio kalangu me accere muttari Muhammadu habaru je sankora assalamu alaikum balanti jamwani.